a weekend, it is a Friday, it is a mizwa maisira wina mkonge. It is a weekend, it is a Friday, it is a mizwa maisira wina mkonge. Mbeza, baby ya kuina kashi Fata kulwa nweva melo Ndeitizira wa mwanake Asyara wena mbeza Baby ya kuina kashi Fata kulwa nweva melo Ndeitizira wa mwanake Imagine wena ngeve Uimeta siti melo Ikweta maendali Ndeitizira nubangevye
Ando nikemuba, director ruma mutongoi, nembaga.
Azangeze ya kuzawa, mubangevye ndaitibwani, haikuwa laki tano, nuwe mboze kwanza nyenezeu. Azangeze ya kuzawa, mubangevye ndaitibwani, haikuwa laki tano, nuwe mboze kwanza nyenezeu.
Kede morini, na mugwanze, mwendo bakwa ya Nengoni
Mbasa we moya sana, nukazi utena ndaiti Uka manera apwani, kila kitu mama tenuka Mbasa we moya sana, nukazi utena ndaiti Uka manera apwani, kila kitu mama tenuka
Wapi kule ndunda? Ususan Kede director Cheni
Ndeitila ne Mombasa Zemu ya mwingi sana Ndoka ingi Mombasa Nisio keta nekina kina kwa Ndeitila ne Mombasa Zemu ya mwingi sana Ndoka ingi Mombasa Nisio keta nekina kina kwa
Wapi kule kaboy Chofna mwene
Nukambia wakatano Ila kukitwa relu Satata ibu changamwe Agamba gilume kikakunwa Tukambia wakatano Kila kukikwitwa relu Satata ibu changamwe Agamba gilume kikakunwa
Men face bosses Taveta road Kanairo Watiki Juti
It is a weekend It is a weekend It is a weekend Nimundu inachokwenda jene It is a weekend It is a weekend It is a weekend Nimundu inachokwenda jene
Akiangai Mundu inachokwenda jene
Wajone amana Jozo Lembake Wadui Yaani ngoni Kuweka kuweka Yaida hela ni he Emosiao Ondaira Kitaru Makisu Iwakana Make Kimo Ela iwa se ame Mora mora Aga masiano Chago mutinda Wene chat Wene bet Wene bet Utaliwe Jomba mjomba Wengeli ya kiyoko mbono Asis Wapi kule mweni Wa traffic Salama zana Nembake Aungasa chelo Nakinali wa mayo Wata sana Nengoni Wapi kule kaloki Weka vya mboyo Kitu koroka Wapi kule boys Mato, mato Wapi kule macho, edho, edho Nengoni Wapi kule matu? Wapi kule chaman? Boys. Wadoi. Wapi kule mwengi? Mwengi kaloki. Pake prestige. Reka de mate musu. Mundo wa kesi yu. 193D. Rune kieneza. Wapi kule Steve? Edea mabese. Koni ya mwea. Edea Arizona. Na Anderson. Mwane kwe mbuli. Mabimba mwene. Edea moluki. Changunga sana ya. Lembade. Ole Mike, get this son. No rule of being one on best way. Let's take a lab. Let's take a lab. What will a monya? Naria one. Look at the chair. Wangala. What will a chaman in Wimmy? Ugadi tune, don't do a plan. Akiyo. Shauri ambake, bake. Kimo! Mudongwe, obame na ndolo, na mutuwa, kukwa kilombo sana. Shauri akiyamba, kitende sana.
Jeff Mwivi Zimbila, Mr. Solution ye. Yani mwene kinatua. Hezi yanga wakuya toy market ye. Businessman mba Kenya. Umeta kuya kizazi kitu ye. Chandra kakamu. MC ya ukite kitise. Mwene mpesa. Oba mwena ya. Hira mix. Mwendoe. Hira mix productions.
Felix Mavuko, famous smart furniture, Kenya builders, Sheria Kidei Nissan.